bougie. So habari yori zina gendi kremo zina roma lichura moji zungu zungu kremo kenti ya udumari zina mbuduwa anji mkweni kubarodi ni mune ndo meneo zina gendi kremo kumwani ya msudo muno udumatija ya urban music top show ndero baja timajira naguti tisadambi kwa yankura na mnubino tisadambi kwa yankura na mnubino kufuna kutimumfe kaya kanyimbo kaya pungono kutie udumari ya marana meneo nyimbo za gezi mamfe kaya murani sote ya mbubele.
Another Ways music track.
Jule, Alimali Mun Jeklemol, Jule, Alimali Manja, Jule, Alimali Manja,
Yumia Sibley Dress,
Alimali Manja, Pacapano Saman Vesaka Kumbukan Kaniake, Olokumufusa Sangayanke, Abada Awili Lole Mela Banjalake, Yendiche mwali wake ana matama kona sochi tika zao tela lo seba libe ya kacheza nao lokale mwina kuti wajambana na wima katela kupolizi mbaka kapepe sakwa
uyanga na steni yake njoka ojipanti mangata na zilenga oka kusa kwele mpila soka kita desa nyumba baka benti tima sonka ana mwosebo skolo ina kani kasu kifugwa chandala masana dande nazo wama muna yon chito wanale medwasu yu wankazi jana kwati wandi wole melasu
Kya muna kumoa, siku funa kumachila bawa ye Funo josa nkawa, mamuna na mutawa kumusila mwana mozi Muka mupeza kubanda, siku funa kumasuda jamba ye Funo josa nkawa,
chitose na mutela bana na pita kumuzi
Sokuti kalibe ni chuma kwa wena linkamba kama Katitila mawuma kanyama daya kama
Baka kutupa na muzi wose
Socha zote pala kama, sana ziwe kuti zikoza kusolo bana Nanguda wa polis kufika mani Akutanto wose walandidwe kampani Tose dina kamo kila choche tika njani Nipo mwedi nazi wanzango ngole
Muna big man na reina mangidwa Nima seni na waka kuzidwa Kuna waka tundu ya nalivo bedwa Sinapangisa ose kutengedwa
Mama muna nchito kutaga dalila kampani Pano wango kala moyo wako liba mpanpan Wakazi sandizo futa libile tumpampa Mamuna na mutawali ni mwana kanatani
Muka muna kumoa Siku funa kumachila bawa ye Funo josa nkawa
Mamuna na mutawa kumusila mwana mozi
Muka mupeza kubanda Siku funa
kumachila bawa ye Nyimbo mbine ujigira kwa mlindo atu Kurimo
Funo josa nkawa
Mwana tuwande ni mstudio muro
Sikuma sikuma
Nyimbo ndia nudigo ma?
Ndiba live ndia atu
Ah serious Ndofuna yime pina bagi rwenga tuya kuli
Mwaka kataifi
Pina bagi
Paa jiba video wa
video Kwa ni sakuma yinu?
Tupo wambiri
Alright Chabu ndofuna yime pina bagi Right kumeneo
Mwana big man na yena mangidwa Ndima steni na waka kuzidwa Wina waka tundu ya nali wobedwa Ati zinapangisa ose kutengedwa Yo wababuna nchito kutaka dalila kampan Pano wango kala boyo wake olipa mpanpan Wanka siso ndizo futa libile tumpamba Mamuna na mutawali ndi mwana akanatan Wacha
Bande mbambanda Yimbo yangu odirase Okay Kremo, ndembari kremo nani wa zina?
Kremo kyunte
Kremo kyunte Alright, mbambanda kwa mbili Alright, so kajika nansu kwa ndani bwana Yimbo kwa masu kwa mbili Tijizo zi zina tono kudi Tiba ngeburane So nyimbo yali ndio hapa noi.
Nyimbo ya bano ndia chaka ja 2025 ya.
2025.
Ya ndio chaka ja 2024.
Ah okay.
Yeah,
ifa ukuzmana chaka ja ugamba 2023.
Mix chaka ja ngoyamba kumene ndi zobalalisa
bwa. Zobalalisa ndi wambi. Okay. Yeah, so mwajukira kuli banjo mwene. Mwajukira kuti. So far.
Kuno kugapena kuno kumangochi mangochi tu kala kuna wayo kanjan mtasi mtasi ya
wa kwantasi
mbali za kwama pia kuna wayo
ya ya makamaka ok tuwe mkana
yeru
alright so ntaye majuka kujini kuzomba kwa usi abancha yonan December mwe udafaya
aa tutaji najuka November isi tu November
aa new year ni majida wanku
new year Christmas chuli josela
wakula mwadaasi nifaya holiday
niko live
kika sambine nyeje
mkuzwa gale
Kremo, alright, that's kwa mbili. So, mpena mbili ni Kremo. Mbili ni watu, kwa watu mbili ya Urban Music, Jupi Shonde Lino. Haba 15 January. Tsegu ditu wa Juni Jilembwe. Mabim, ndofondo nga rulidi mbalawi nweni. Juni Jilembwe, masaru mbili.
John Trembo, yeah, of course, one of history nice yagari.
Nice, yeah, come up here.
I was only quit up Zaga.
Yeah, yeah, I used to know Zaga. I'm a Zaga.
I'm a Sada John Trembo.
But I'm for the John Trembo. But you do no, no.
John Trembo,
I don't go to Malawi.
John Trembo in the Freedom Fighter.
Okay,
yeah, and that makes us no Malawi. But I teenage ago to history, Malong Sorapo, John Trembo.
Ah,
Freedom Fighter. And they school made one come together and they're only 15 January. So I'm lucky. 15 January, I'm here.
Yeah, wow, wonderful. All right, okay. So, Mamangu, did that Zio Nobino, now which is good, Cremo, didn't Zua Mbalida, the Gamari Cremo, and Dani Gwenguini.
Cremo, Dundi, artisti. Wachamba ya danso based okay. In Zomba ya
wow
kuimba so ndi ni graphic designer
okay
somehow so ndi ni promoter named Dub Strander
wow
yeah, man.
Wow that's kukwambiri
yeah bro
so no kumuzi kwenye 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 no kwenye mwenye kwenye Zomba kumano kwenye kwenye pa deni dia mbali ndi
kumuzi so ndi Zomba so
Zomba mwe ya
Zomba
so. Zomba kwa mene
Zomba ndi wa masteni kwa sina nka umuzi mkawi
kwa masteni ndi
wa big man ya
okay so kwa masteni
kwa masteni ndi wa jali
kwa jali Zomba mwe.
Kadi mina mage kina wage.
Yeah, ina geja.
Yeah.
Kwa big.
Kwa big man ndi ndi Zomba mwe. Chaku kwa mingu kina wage. Chanko kumusi kina wage.
Ah, okay. So, okay. It's like, you know, but Zomba mwe.
Kina Zomba.
Kwa mpaka na
Zomba.
Geri.
Geri so Zomba. So.
Yose. Kwa mbira Nazari mpaka na college.
Nazari mpaka na college Zomba.
College mpunza kuri.
College duri kwa health science.
Ah.
Na yero Zomba health science.
Okay, so tukuzuna kuri kuyamba kuyenda nubino ndiku nuku mangoji kabina. Waenda.
No, no, ndi mangoji kutoku mano daenda. Kwa mbili so nursing yoso daenda so mbili.
Okay, wapanga nursing ya.
Ya nursing kwa health science.
Ah, okay. Ndia kuyenda isa kubasi?
Daenda, eh daenda wambili.
Kuli ndiku nukumu enda?
Kina balaga cholo, mulanji, chila zulu.
Yeah, yeah.
Na mangoji waso.
Wow, wow, wow.
Kanta yaso, tima kadu kufiga aso.
Eh, munga maneba. All right. Let's go on beach. I'm going to bring you out to the video. Cream more. So we don't have to be crab more cute. Tibuli subano mbaya za mbibu wezi.
Yeah.
Zida mba murani kutimpaka na mufiki kumajira za zo imba imbazi.
Music, okay. Kwa mbili nali influence ya ma friends, ma guys a minute madika nawe.
Okay.
Na songu hilo ni ma guys wada kamenya sound. Chandenda mbina fina yudi ma yuti yuwa bia nalodi. Mabalodi nagulu weze.
Yeah.
Na makala kumayega sound. Fiupa fila janchanda. Anani mga crew round itu.
Okay.
Na madaka maimba moja basi fete azidi mfereza. Leti makana fete kufila kuda haku. Mado kuri ya kuimba kumano ine yeso na nita kanda imba. Iya toka kuda libaas wafia.
Okay.
Na vizazodi basi duwezo wezo kumazidi woda. Muna mazi user phone uli maligodi ngzena yu. Yeah, yeah, yeah. Sasa mabala ya changu mafila kule. Uimba bugino di video kustudio maulu mao. Mamix manta.
Hey, mazo bina
geja. Vizazodi mwega madreza badi.
Yeah. Alright. So kidali jake janji jibine jibine. Uda kaziga mnubino kujiweyo. Wasi lanzaka kukira zo imba imba iweso nkwe ambapo kila ya kikanji mbinesho
20 inayi 2018 December 2018.
Yeah. Pamele mbune kusukulu beka pene utema kaya
tiku secondary that time
secondary fumuja
from time ended from 3 inayi from 3
from 3 yeah. Yeah, yeah. Okay. Ah, ndi sukulu banji zizi masoko ndi zantamene
ya ah mayansi sukulu mayansi of course vayamba bobe antu sukulu beka masukulu ndi ina so music iso ndi ina
ah siyo zimani
zimani urengela kuri weo kuziende samuda
okay
yeah.
So ndino dembira kwa studio banje zile murani
eh hey, njenje mina wakego njenje miraru
manta
ndibo manta
wana mike ni timo wa
ndina jirika soka ndako mana ndimvula ndivula ija somguzwa kali mapeleka tense tu kamvula kina kake
yeah yeah
ndimari oyimba ndiwe yo nde
ndio okay ndivula mimba be
makalo wimba be sina nkama kaudi makaiza jama kandi zentu zao zomwe
ah
sababu ngabsobu ka sound kazima kazi yanjana
makalo kujudo boboso ah okay
yes.
So nyimbo yanjo yambile mbile menya
chawi yamba yeah. Mm. Ntabi mene yoyo inali yachikundi inali
mwale naso waso
Ah, nyimbo zilipo, nyimbo zanse zilipo.
Serious?
Nyimbo zanle mwole Moses na so.
Nyimbo. Nyimbo songira.
Nyimbo ilipo.
I don't know mwela chula nilipo kicheki nga rafenga yone.
Yori jang? Undipase yanko. Undipase yanko.
Yanko.
Ya, ya, ya.
Udemba
ya.
Na ime?
Hmm?
Udemba nila?
Naimba makaiza atadu. Naimba ndi MTZ. MTZ ya narodi yeyo ndi music ya wabosa. Nyimbo zangabo nditu. Mm-hmm. Kwa mandi wina madame gangster. Amene yoyo narodi tango yamba umeni. Fiyo ndia natetenga utuma boys.
Mm-hmm.
Tia ni mga imbe nyimbo. Basi wow. Fire atu umeni wajabatu.
Okay.
Kwa yoyo nesa.
So idali nini yambilira?
Yambilira ndi mene yoyo.
Udemba verse ya?
Inali verse 1. Naimba verse 1.
Verse 1.
Kuintro koso nditu.
Nalisi weyosu. Tia mfuku tuende idini zidai murari.
Seketo gangster. Yeah, yeah. Nah, 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 nah. Yeah, yeah. Claymore, you know me, I said. MDZ, you know.
I run.
Zamba say the represent. Boom, I come and the kana. Undi feel and the egg, come and the feel. Ndi kafaila, muma kama kana. Uma lilo, ne Cindy Lola. Undi basa yanko di kama siyana. Undi feel and the egg, come and the feel. Ndi kafaila, muma kama kana.
Mbamba nda mwene. Mwana kati vese chabi kwa mbili tu.
Hayu mene yoyo 2018.
Ah, 2018.
Yeah, yeah, okay. Yeah.
So, kuni wene jambu yoko ndi jimene chicha danso kabina?
Danso, kwa mbili, danso, danso.
Ah, wow, wow. Zikuwe kati na kutaya, simu sewe ya rupo mbili tu.
Danso basi.
Okay.
Yeru posi.
Alright, so, MDZ, Ghetto Gangster?
Yeah, wene anali Ghetto Gangster. Wanoba,
yeah.
Wanoba of course anasintazina.
Yeah. Di.
Pano ba kodi pano ndi ah zina kita iwala pano
kuli
ama is M Kingster pano ba ya M Kingster.
So slowly guria mbuda kurana.
Of course balo ina nalo dalimu crew don kanga dalimu crew mama zoebe jodi mafano ndi mangu yamba kumene so dama kuiga ninkari wambi.
Yeah, yeah.
Nonka
yeah.
Nuka mangu zifila kuda wabadi ninkari dalimu crew mama so di itna dalimu crew maya zina wala sidango tengana kupando di ala undo di madeka gero emozi jan.
Yeah. Okay, so gero me makala emozi jan.
Mina wote kwa jikanda.
Chiganda?
Ya,
Gero Chiganda.
Chiganda.
Ah, okay. So, time ni kuyamba kubini kuyimba, udabeza kuma gangsta nga dada ndara mene ya maika sandi ya bo?
Kuzomba, zomba saidi, unali...
Chiganda
ya, Chiganda. Ya, Chiganda, unali jine mkrezi, unali jine mkrezi, mene kuko. Paka manobali bobe, ajina shumari, ajina kondi moni.
Mm-hmm.
Mabalo ni time ni ya maika sandi ya kuya nditu.
Okay.
Ajina shanto sre.
Ya.
Ya, mabalo di, ankaika sandi ya hadi.
So, kufika siku la lino, pumbakeza minu wachula wakari kaleo. Tidende kuti kwa chikanda kukuzombako alipo kuhimba ina kama ya daruka kupa ngunu kuti ina beristi
kutuluka
kutuluka kutuluka malawi ibe yamba
ndaida ina lautiza aja
uu tuwa kumineko
ina lautiza ina lautiza
kula sike adamu sayo na kujijisi
ya na lajin time me lajin so zanga dila niba contract ya wili bobi umano the time anari
kulaji so lautiza ina kuzomba
zomba chikanda
wow yeah. So mafira banji bagezi mkawana ura
mbili watu tumakatu kufira so mbili wadei ama wanga represent
wow
time so ina special dia just on kamvega wambi
ana mkiru wano kabina kakufika
mkiru so jikanda so neighbor so kusedi kwa special
oh
zero
yes.
Posi
so next ndiwe rute ee naruba interview asa kama pasaye wana urai kremo ndamina uri mbina kwa mbili
nibo live nibo live nibo
okay.
Live sikari yeso nibo
pumpano
nibo live
chake jeno surula uri jite ya
tipo sitinga loli
okay so chiamini wimba ndima change za njami wakala wawo na ure na mwano music kango nungefuna kumano yizinde ndi nage
industry industry ilu kwa mbili music ineni drama
makobili mbia
drama makobili njomba
che achikwaza achikwaza
ya drama kwa mbili sinanka kwa mbili music ilu hide popo ndi plomo ya buino
ya yeah, boy
so plomo ya buino ndi drama sozo juluka kwa mbili mafunika so kalendi mavideo angabo ndi mavideo ajakale ya buino
ukachambula so video yaje ndo at least yoneke ku mativi angapo mativi angapo so plus ma promoters so la when I push it media bachi
aje so na bambara yao
drama so 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 kero yuda kwa nani season season so na kaure
okay wambi so yeye jamii kimba konde makobiru marenga uri kwa embera nyimbo studio
makobiri basi okay kale kale makauri basi drama yemo yako yeda ku school yo makauri uchosa
Kwa juu sana damaji ya kusukuru kumasimbi sasa fizi ni kumasimbi
sana. Kale fizi.
Fizi.
Nikse kale kale. Sawa na pata sana kutoa la kumene. Time mene ma studio ya makauri. Olowani fai jo makauri olowani studio ya po.
Pana baba.
Pana mama studio. Pana ma studio ya bino tu yadi. Pana bani mapenzi bini.
Yes serious.
Ma fede bini studio ya po yadi we station ya bino. Ya ba yangu kero sio mene yoyos. Kumene na matafika olewi ni hands kuti imbeni mbo. Full session ni popo bidi janjani matafika hands
wow
maruka ni mdegu na 20,000 deja ndo menyano nyimbo yodi pagero pagero levo ndo njika nyimbo ya
po fanzi finance
popo ndiwa live
ok chibuno how old are you
I'm 20 ni ujan talo wajaka jina I'm 23 I'll be 23 on 4th April yeah
ah so tikonabe jimini Ndebe fana rwono.
Ah lokulu etefie.
Tundefie ah ira.
Ada tudu mesa.
Okay, kumono kwere kizende mino furuzira. Mapusha geri pano mugomenya nditu ma internet.
Ababa tumenya ma practical was.
Yeah, so ndiza kaza kulfa kare kare rufika ramwe makanza ka 30.
Dubai.
Ndubuzi omaliza so yani.
Zona zagi.
Umalimbikisika murani for example atintenge era njuji
right
nice the bro ni fana kwa bini ngarafika za 27 ndo yakira
ndipo yeye ndiye ndo nkuru ndine yo
ndipo soko basi akazaza 20 yoro ndwani
fana umbe yantamine yo nkada nza ka 17 kumandika ali
eso yeah wakan hali abathi
hita so the time
ndiye ya hito basi ndipo
kama na 20 janja
21 ya ndio umalimbikisika murani kama mwana mene
ni mafira so kwa mbili kuda ndio ndio music nzotheka kupusha ngati mabala ama push ama chuka ali ana wati mo utakula ndizo jita zina za gen drama do mayona so weze bangona ndio ndio kutekela kujitika kulipo
so so magazana kuti mina kuchuka ku kuenya zikana town kwa mbili kaya mna blanta kuja kujilongwe of course uzomba sana town kwa ndo mina madi langa mene
wasoma so kukala madi langa damia cha soma candidate advantage
ah monga
na blanta ya exposure ya jina lilongwe sina kama kwa exposure ya bo
Okay.
Kambi music son ma connection beside in drama right. Kala kudu ni man connections ni makaiza bo.
Yeah.
Tilenga ngati blanta ija ni makaiza mbiro hita. Ma TV son da mbiri mene mjama ma radio ma promoter azi son mbira kakawri. Alimamu
yeah, mene mjama. Kala
diwe access ya makaiza uli nao. Uli nae po.
Okay.
Ye rubo.
So kuzomba ba nizima ufura pada kukutero.
Kuzomba taunia zodi. Kuzomba nene uli yan. Kwa mbiri ndi uli. Zingine sinaso kulibe kwa sambiri. Ma promoter azi ndo jepa.
Kumarundi odi capital siri.
Kulodi capital, odi capital siri. Kulodi capital of course, kumani promote wa hadi ndendi ye moza.
No, I mean kudi ndi odi capital siri.
Odi capital, okay.
Mwana nga machito
odi capital.
Of course, na muzi wa andipe jagesu na ya kusha so
andi. Promote aso.
Ama kankasu kwa mbi.
Paid aso.
Ndo kwa. Ah, okay. Mwani kane bobo?
Kwa mbi.
Of course, nasa nama pusha di kwa mbi. To be honest.
Hadi, ndo hadi.
To be honest.
Bro, shout out.
Of course magamba za as zomba the whole
kuji ndi of course ndo di capital right kumana don't know udi pa mafuta pali kwa mano kwa mbili mamadista kusomba bia mafuga wezi
mafuga kutipono pari kuzona kuji kupari rwa slice ndo imba yena atuwa kusomba mini ayi kisamu nhambiwe ikabina pakara lipano nina
tuwane slice
slice ni msiwa on side gai
kambe kwa za special deal
special deal at least
jina lao DZ kuna aliso post negative mwazwa post negative
kwa basu anapo wa muro kaya
ya anapo la adimu panoba kwanoba panga be music on bora again wa
no for sure jo
no kwa sasa ba roba kwa meja kwambi madi vedi yanchani
ama
nenele yangini
ai na post the tv ankabula boru mwina think influencer wa ja aquariums ndikaye mwada kwa moyo
na sasa ina koili ama
yeah fire ankavana
ina ya macha malimbira kuna li tinkati sindizo so ina sindizo na zamba kumvega
tena ya
wanoba sana dikasa sasa ndizo shufachani
Ah so tukuzana kuti zomba ngarulo imbo mfika bwino pakati pano ndo slice
slice slice ndamina umfika nokwambiri yo
ndengari ori kabiro risizo kuendaro
aba mo ndisizo
fo mena rusa mari tambiri ro
kwambiri
oho
bedu mena discounted tidibwa mbiri makai zoti kuli makai za mbiro hita mena na makai za mbira duruge ndito achina slice ajakale angapo yero
faye ndawe sabiru bali yake
ndiba kupusha kwambi
alright that's cool so urabwe kwa mangoji urae majapatali kuona kutu mangoji ndamene heri udao na kujani kumbala music
mangoji mangoji ndia hadi mangoji ndia hadi mixi places ali wapo kone gaso zinjoy ndu zambiri wambiri mashows ama kaudi makaisa kuita popo yeah of course be studying afana ni makai maujene nawe kumaso kuno kwa address db
ndio
unaona so artist angabo be kuno kwa artist sodi akupusha mission wambi
okay uri kuzomba unamva kuza wimbaro ako mangochi tena uri kuzomba
mina zombaro
ame mvika kuti ako mangochi tamini
mangochi okay wambiri bandera bandera ya bandera
amevika kwambiri
bandera ndio amevika.
Wow.
Yeah, of course tabika bosan magazine nage marwege wambire magazine nage nkap bani G Brothers janchana don't know kuti wanova kalabi mangoji kumanga
G Brothers.
Yeah. Anka mbauchi yao wambiri u
Bad Brothers.
Ndipona Bad Brothers.
Mtsindigale gale. Magina dirwini dazinzao. Yako. Yeah, okay. Ana bosan ndivyo kunyumba nage.
Kamfa soma keza.
Yeah.
Ana sifi na vaso sifi ndo kunoso.
Sifi ndo kunoso. Amino wambira zomba.
Zomba so namfa boss.
Ah, wambira zomba. Eh, amino kunoso. Okay, so ukaitenga mangoji wisi hapo kutenga zomba wisi hapo kumaona kuti zikufana na modani kapena zikusiyana modani monga iwe uimba so amene uli konse kuzifa zomba ndi kwano kumanguja hapo kha miezi bali from November
up to here ndi 3 months
ndikuti at least bebe ka idea bega lipo kana kuti ya mangoji ta matere so ukusenisa bwanji kwana kanthemi wakhala kuno ku mangoji ndi zomba kumaitsiyanisa modani kapena kufananiza bali kuti
bali ya music industry
music.
Of course, okay. Kumano nitaunama kwambili mangu. Kuna kuhozi kwambili sinu makanta
so, okay.
Yobanga music.
Makabizi niza vape.
Injection ni makaizi yancha na music. Ah, makai uri okay. Ndina hake. Kumano mwela kuna kuna kufila kwambili uri ma studio bi aligu ina hake angabu abu abu. Kuzi nasafika studio ina hake wina wagyo. Kwa tumamudi nani? Nifgeta.
Nifgeta, ya. Yeah.
Nifgeta. Studio abu kwambili nasafika zota. Kuna uri makaizi abu. Production ya nyado. Na imira was of course nyimbo ina hake. Kuna did out.
Ah, okay. Ndathiki mkombaza vaya mzabwira mzaruzo kuti mangoji mwana bwanji.
Yeah, mwana
mwana. Yakula inakulandira ni bwanji.
Okay. Life ndi life.
So alipo mari sina memo mizana nao?
Eh, ulajina tole.
Tole,
yeah. Yeah, tole, yeah.
Ah.
Mimi ndi play damage umamfana naye udi.
100.
Yeah. Also try so did we get so sana joge mangoji.
Ah. So mulimo paka na lishi.
Ababa ndo ndi mpaka na don match pa 15 ndio tzakadu bwelela no zomba side.
Geri soka bena.
Above of course it is angle zomba zankhanga 2 days kana wodza sweka so khazavila kuti sidoziwa
kuma
kana wono
push ambele
still pushing
zabwiri kwambiri takiza kwambiri ndadzamvera nyimbo iyi uchana kuti oku Zimbabwe oku Zimbabwe ndidaisira ku nthawi mbuyo pakati apo na kweni uthenga mudo lingira murano ku Zimbabwe iyo mamorole mbako wa Malawi kudakatiza banja yafu zidati banji.
Okay, opposition na tragedy mwe ina liofuta lobi.
Okay,
numu ya payment ade ka mixes mavudo ku Malawi kuno ajanchandira ndolembe nyimbo ina yake ndikamenya try ku mano ikhale ya mavudo ajanchana.
Okay,
ndena sani ngasota banji khayo ti mwina kuchoka ziko lino kuvaya soko lina lake ndena sali ngalia zoti mwina ndike kuti ikhale na zaika Mozambique.
Eh, wa ku Mozambique
ndikamenya huku ina yake of course abo ndiyo wala sinali ya ujeni yo
mwana
ya Mozambique ine ni maifira popo
no no
ni masteni na nali ndi pa trainer masteni ali pambali kwa sure ni masteni ajana Mozambique ndi saka kumveka bwino rimene mungu muchuliramo Mozambique kulinkhondo njanjanjanjandi da badi du Mozambique kulinkhondo ndida kuna wana kwa da banji kwa ku Zimbabwe yanchana khali wa kuja wa ku Zimbabwe sima funa sowika ziko lotila hadi wambire nanga funa lingomveka business zake baso da keza zidawodi wasankira njiziko limene
yeah all
right Zimbabwe.
Wow, that's cool. Tingo fila wezi kina ko tibulen sponsor ba
many different ways. Malawi is a beautiful country.
Straight from faith.
But poverty is what destroys the country's reputation.
Come as a DJ, pull it up.
Open pela, pempela, ndi kutopa. Meti makungo fika noko sweka. Usala kuja mpaka njala ndi kuchoka. Ambuye oti wona ndi nonoka. Nao ama temo wango fika pongo topa so. Babibecho sinta akuchi wona so. Kona na kaniza zongo choka so. Amo yo sare kana tiza una nandila kama anime. Waku Zimbabwe. Nanga nipanga chanine. Waku Zimbabwe. Kukundila kama anime. Waku Zimbabwe. Nanga nipanga chanine. Waku Zimbabwe. Me never knows into zinza kala jonchi. Nanga kukala kuwa bale jizi kala jonchi. Chawo yuko ndo andilibe dina daya uchi. Nanga tele zintu kwela dina siya kuja ntochi. Nanga nyese business akuzima soma kesi. Basi ndika wone zina longeza ni magesi. Ndima ya tuye kuyaka kukosa soma jesi. Zintu sizili pabwino fanzi kufani maswesi. Salale nyomwe ija siku kwela. Kuma tele zintu ziku kwela.
Mesa ziko na kundo pembela Ambuye apa basi mongo bwela Osana mandine muntu mozo kona ziko langa kumandango Topa nazo zomwe ziko likupanga Mwina zande vuda ndine nda yese sabali yanga Basi ne waku Zimbabwe tiza ona na anzanga Unu kukundila kama nine Waku Zimbabwe Nanga ndipanga chanine Waku Zimbabwe Kukundila kama nine Waku Zimbabwe Nanga ndipanga chanine Waku Zimbabwe Nikakaka mila kuno ndizingo futi kabe Sindinga pese chabwino malile ya keti kabe Hapa ndika kwele bus ndika one Zimbabwe Ndika kwele zima dollars kwa uwa mugabe Ola ndika yambeso kuja kata tumina Breakfast, lunch, koma sodina Kuja kubuledi upa kabina Baka nosa kumbila kuja sosema Mwina nane kabuzi wentendele Moyo mwina unga kale melele Osati tele baso njela telele Tatopa nizo kalangati njelele Jonde mosa kumudwe ukusiku jonsi Nizika ye mafono salanda blazi Sidenga ye wale kwa wandili ngati mazi Mwze kwise so sisters ndi mafanzi
Chibro, amino ni krimo
Nanga ndipanga chanine Waku Zimbabwe
Kunti Awichina kutuwa ku Zimbabwe
Kunila kama
Ah, ure nkana kende mene nene
Ndipo life, ndipo life
Wow, that's kukumbiri
Nanga ndipanga
Zafaya kubasi So, nyimbo za kuzimba kazubizi kwa modani Nga watu rosenji
Kwa mbili kubasi, ma website imu Makawali okay. ma website imu Jandeo dini maposta marinki mu Facebook page Kwa Facebook page haine ni makando kubosta Ndeo dini kufuna nyimbo za ini Ngo banga go through page haine Ndeo dini za marinko onse bobo
Okay, majo ya ndi page mene
Kremo Kunti
Cremo Kunti.
Yes.
Spelling ngayo ndo ndo fuck Kunti mzo vega kwa kwa pia.
Cremo and then C L E M O R E. Kunti and then Q N T E.
Wow, that's cool one.
Cremo bas, makari. Mwani besa mwene
kwa. Pai jubusu ni mwazi mwazi?
Jubusu ni mwazi mwazi yesu.
Instagram?
Instagram, TikTok, chiti yose makari.
Twitter, Zabobo.
Chiti yose bobo.
Ah, wow, that's cool.
Yes.
Nena ke jama 2012 mpaka na 14-13 Mwini mbena ke kuzomba kwa mwini anka kamoru kwa mbili Anka chana kuti 3D Beats Music Rambo mwafo kwa mwini?
3D Beats
3D, okay Pajwa mbaro ndi hini
Maso nta meyo bende rife Tisa kusada music
Yeah, I think so, I think so
Kwa 3D Beats
Yeah, Rundo 12, yeah
Tunza kate ini nta meyo
Sida, so that you even increase America America sound ya buko mbili So I thought Ruda asara kwa mbili.
Ah mbola mimi ndes na asara.
Ndio asara.
Sana bidii hizi sura. Kama mimi na mimi na naso ntila dela lina lai.
Of course yes, sana repeli na. Ndio sana haria ya ya. Zangu ina ulero. Okay. So mimi na kumbali yako kuti mtu bloe ujite bwino and how dio kwa mbili malayo yonse gaza kuti mafanya yani.
Watu basi mangu ina sa de channel ya bo. Ndio ndio bizi menda na sa promotion ndio ndio ina nyimbe nyimbe bo ndio ndio nyimbe ya mbili production cause kuda ndo feel agent ndo ndo singeni abo audio yawe kali abo chambule video bino bino video yake so kali ya nyalwa ndo ndo kunde mwina mablomoda zangabo ayanke tv mjaso kali ya ikone kapo ndo basi kali so track ile yabo ino cause utawanga zonsezo kwa nyimbo yose ile foila content kali abo fanzi feel basi
okay so waisa kulinka ndo mari so dziko bino kwambi kuno mana
kwambi
kuno mwina mbe umachira kuti mwina nyimbo katuruka kupangeni kwa promo kapo
kuni plomo ya maatiste kwa mbili maatiste ndia plomo maes
suna gunde kwa penda basi mafono
of course suna gunde basi mabale utapanga ni plomo nyimbo ya
mba suwa bini tupa sinina ya
kinki aka kaladi isti so nona ngadi zima kangadi zina za yodo zimu za sadi mwagun mwagun
hene zuma teka na mabanga
of course hene mabanga
babi mufiri nage
kama nusina gunde bo makaisi utapanga ni plomo nyimbo ya mwagun mwagun ya mbola mbola abobo nene
na mkari uriba hizi basi
mkari kama nade kusokolo uza kari zojitika binubini
Okay.
Artist in the minds. Kama mimi na ma promoter ina geo, kwa di basa kuti poster janchan.
Yeah, baga baga.
Yeah, boss.
All right. So, obwe mwe project ina lionse, kuti mwe na EP ya mbe ugimba kapena album kapena.
Na bange bo release EP kapena album.
Okay, so wa
basi firu nungu fila bezo di EP ya album. Okay, mwa sio, EP chama kazo tu urusa nyimbo zambili, maitia zambili mbili baga mwezi.
Yeah.
Ndivi mamveredo ebi ebi nyimbo zo sesori zima mamveredo mino bwino
zisana njodi simabeko
po sawezo is it ndeso nimona ngati being up an upcoming artist nimona ngati waine mbali yaine nimona ngati sija bo rusa ep
okay
sina ngema ngati jodi bwino bwino udi mina nyimbo zo sesori sawezo is ruselelo mina baka takha mwezi kha mwezi ngabo ruseso mwezi kusana ngoti ngoti usa nyimbo zambili mbili baka mwezi nyonchi nangazi mvela ndani pinga na upcoming makao dolibe
ma fans saka wa mbili yanjani
nyimbo zo sesori ana
Okay.
Ndibolo katusa nyimbo imo zube za mwina mafanzi 100 Amina jaswa padikisa na pa nyimbo ino Kamaza tusasu nyimbo ino makaso di mafanzi ya kakundi ambili Mwona
Alright. Chibuno, ungakonuri fans zifile su nyumba anji, disilabilizo jiza watu?
Awa wako Zimbabwe ya pre, edwa, ungakonuri fans zifile oipa. Yeah,
oipa. Oipa,
tribute,
oipa.
Me, tribute.
Ah, I think ina hila gila ili zazu, ina hila kubano, oipa. Alright. Ina tribute bido wanda?
Okay, mene yoro ina liya makaisa mena samgalira cha. Ina rodi manji.
Tredu manji mati.
Tre ma, of course naza jambula so vizi so tragi me.
Imuri hibo, kwa hibo.
Fidu hibo, kwa hibo.
Ah, that's cool kwa mbiri. Chiba, nungu fia trucks mene wangono wakina kwa hibo. So, ponsa kita bana. Mene ndi Cremo Kiunti. Mene ya sedi. Mene kuchina uro hibo. The greatest music track. Yemi kante glemol. Hey. Let me tell you about this.
Pop King, Mopela Vision, yep. And I live in my year, what is a year, all the money. So this all you know, I cannot post up a funny. Is it fun, I take a car, is it this and I want it? Throw a Facebook, kill it, what is it, your wallet? Rally Jones, the show, I'm a feeling in my valley. Go massage is on your wallet, Chris is on a wheelie. Check out your monster, tango, you're my wheelie, I say. Keep up, yes, I keep push up when you're on a face. In the can, is it like what is it, it's really lovely. Come on. Wanna get him in a makota na na face. Aye, oh iba, iwe oh iba, koma ifa iwe, oh iba, ifa iwe, iwe oh iba, iwe 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 oh iba, iwe iwe oh iba, iwe iwe oh iba, iwe iwe oh iba. Kama wana get him satatalo wajaka chini. Zana liwa mudenga so trema. Haki posise sati pase pressure success enai. Undo za kutizi so wasa za pizika so inai. Lele watenga tot manje. Kikiala wanji kumpanje. Anaye sinta mala wita so tumanganje. Kiku so waji jipa tunsanje. We shall not meet again, got in the goteka. We gonna sing again, if I'm single picker. We shall see again, bamba siko seka. Ziko lance lakso wane, if I'm ziko nzeka. Aye, oi pa, iwe niwe oye pa.
Chibara mamara ni Cremo
Oi pa,
Kiunti, uchi na uchi oye pa. Chibara mamina magazi, ubele mwote mvila unjago. Kwa mfira wambia nyama damene yu. Kwa za drop a comment. Na ya kituwa inga mnubuwa comment damene yu. Na kutukuli mtubwa anji. Namba kitu mwanja 0-80-187-855. Fuso wende mangami. Kwa mwende watu Cremo Kiunti. What's your comment? Chabiro, uhiba. Uhiba, infayo.
Infayo uhiba kumbiri.
Eh?
Inarenga masi.
Mudai ni naru wambiri mene.
Wambiri, wambiri, ok. Makaeza aja, mtaisuntai na aja makaeza na zalumigiza na umali ila wambiri.
Yeah, wambiri, wambiri. I think 2023. Kabila last year mwe?
Last year, 2023.
4 mwesi wenda baka kalikari.
2023. Ada sama ngalila adodi manji, eno nwena zada, pina zaje siji dibu.
Yeah, yeah, yeah.
Tuimbe nyimbo, mwina nyimbo isi ntazintu.
I was not saying.
Ah, babu not sure. Sikutaya mkulirizo.
Kwa hivyo sinawe jabe?
Ah, yu na mkantawe basi. Kwa mwana sinawe onjezo.
Sinawe onjezo.
Sinawe onjezo.
Oh, zifadabu. Sinawe onjezo.
One where God knows.
Yeah. Kwa hivyo ngani sinawe mungu zikura. Basa hapoli na mina kuziwa. Kwa hivyo basi.
Ndiyo sitinga chati.
Na mianga weru. Sunga chati ya. Kenji jame. Alright, that's true. One baby. Okay, so iwe maimbiri wako wa umafiri wa mbili nani wakunja kaya umanayi uno
kunja kunja kuzi kwa mbili so nyimbo za kunja si wini wini
kwa zima hai
mano mwina ndoni ndani mafiri utamfira kwa jina klaini acha jina bize bize seeking
ya
mkari singata mea achao
mpaka mwana mafira be fwane na wakangana programu ina klaini nyimbo
za mano bize seeking mpaka mwana mwana mafira simozo shuwaja nama kundu waza bazo voice yagi ima ndu waza omendu voice
kama ndu waza wafari wambiri
kama ndu waza wambiri
chidono so mwana kundu mafira
Malawi uno kwa mbili. Okay, kwa mbili Malawi uno nimekwenda kufira upcoming artist. Mafira upcoming artist ndio nimekwenda kufira. Makando kufira be makai kungari makezo chuga bendeti wone. Mimi najina Maringa. Of course mali mimi nenda mfira kwa mbili.
Mfira ndio.
Of course wanova na Yesu anadika kwa mbili. Wanova mali mimi nenda mimi nenda mfira kwa mbili. Mhm. Kadu kufuta kadu fira. Ma upcoming ndio nimekwenda kufira kwa mbili. Jina Dada Mola. Dada Mola.
Yeah, yeah. Na yeye kwambia, I think ndio zomba.
Ndio mbona ndio zomba. Sasa Yesu akupusha aso na yola kunchula aso mimi.
Ya, ndio kwa ndio alichoriwa mbili. Kwa hiyo winter sikaoke grow na artist. For winter bila kata. Hapa parigiza, rafina kangata kulenga.
Winter kupusha so.
Winter shaje namba mmoja
kwa kata. Winter sana ni namba mmoja kwa kata. Sana sana ambe.
Eh, ndipo kata kale.
Kwa mbili.
Ndipo afika ada sababu ni mfana. Winter charge.
Makero shows za makaso kudin paposta ni mamua naona. Kwa maana kobe yake ndio sina kumani popo popo. Mimi ndio maana kwa maana za
team. I think serious yeye saka naye. Fande.
Kwa maana wanaba kubira. Wanaba kuna ada si.
Au posta dia. Okay. Wow. So, tuelekeze huko kwa Siginu mafiro bibara kuno chonda madipi
madi kalikali
kalikali panopa ndi
mafira madipi panopa panopa mafira ndani kodi ndi kulindani kuma kuno uko
kabaye nshoni mugan
nina ma ajina shoni mugan osa memba bo
ya bo
na memba bo
kana mafira malinga ringo lero basi
ano so not malinga sach kuma ngona kuti kuma lawi kuno kuma sound is when
we kwandi maga o suka mbi suka mbi
suka mbi kufira munhu ina kuti kwambi mimi na mandume ma upcoming artist kwambi ina mola au ina no bize makezo tin makandu kufira kuda ana wanda me omenya bwino so sound kwambi zani mayo dance bali ina fira mbi ma upcoming ama imbabu
okay so uone na ruma limbigira kwambi tanduze kuti mimi na waje ku ndama zingati cha mbili nikuimba kuti drama mimi ndija babai ndia music sound ya ndipangira drama zvende zize Tarifu kuzabiri.
Rwanda la baga mozi kama ina ya
mtoto ya mtoto. Kwa kutenga kwa Rwanda wale barali umabe.
Nendi tupati kisa sosi.
Yeah, of course babu. Ukapenda mina tena yake mina ndio ndio na ndio damu sana mbande.
Okay, of course mina nyimbo zuri last year and 2024 and 2023. Mhm. Nyimbo ni kama tosa nyimbo ni makaunti kugulisa.
Ah.
Kwambe ni matosa pa 4 April menda ndio the birthday ni jana changa ndio ipa yo pano yo na tosa pa 24 pa 4 April.
Zuri zo.
Ndio makaunti.
Ndoka gulisa.
Ndazinga bala ya mafira. Alimango simeka price ali sama ngo pili kama ni mafira.
Then admise ka 2.8 million.
Yeah, 2.8 million.
Si mwe mika chenji rova manje apo na saziwe.
Eh. Bora basi. Makabe ndama yake na yake kwa maana basi makabe fedu kufira so da ndio mabala ya kufira.
Yeah. Ndio
admise 500 ina matubi ni
kama kufira kwa da. Bali ndio
ama fira sound.
Yeah, definitely man. All right.
Engagement.
Trucks in the city have ndio idea and reference.
Ababa mabale ndo afile afile joli ya chikondi afile kwa chikondi
joli joli agara mimi joli yana
mimi ni fejali mimi ndio hapo pano mimi ni mabale na
gana odemba nda
mimi nyandi qualities ndo zombaso
yeah all right tungo fero is where is the tracks mimi ndio joli
Mwina mungo funa ndrama iwi Makanizo wangani ndi wona maini Pangono ngono kana kuluza dimba maini Baby girl I just wanna be with you Nipo zina wone ponka zingat you Soon soon girl I will take you kwa tu Hey, you have to know I love you Nanga jengile kukachia kundi imbila phone Whatsappu chati chako chango saza nzima honey Yesu malepela kupeleka good morning Molisi ya chikondi osana menundi wani Mama Jolly Jolly, mama Jolly, Jolly, mama Jolly, nako nawe mchikoni. Jolly, mama Jolly, Jolly, mama Jolly, nako nawe mchikoni. Mama Jolly, Jolly, ziko la kona gwela mchubi. Oh my mama, mandita, mandita, wazomu mkupanga ine kwena sindi pita. Mama Jolly, Chikoni chako, chili besoli
Oh my, mama Jolly,
Jolly,
Jikoni Jeko, Jili Besoli,
Jolly,
Eko Yeko Pose Pose, Siwana Nyingo, Siwanyi Mila Nagonero Kumpingo, Omani Sandala Samena Uchitila, Ene Udikadwa Andiwe Yangantila. Mama Jolly,
Oi,
Mama Jolly, Oi, Mama Jolly, Ene Kwana Yomachiko.
Jolly, Jolly,
Jolly, eh? Ndikakoti mwina ungo funa ndrama iwe Makanizo angadi ndi wona maine Pangono ngono kana kuluza dimba maine Hati baby kela just wanna brief you Ndipo sina wone bonka zingat you Soon soon girl I will take you kwatu hey, You have to know I love you Hati nangate ile kukacha kundi yimbila phone Wasapu chati chako changoza zanzima hani Ndesu malepela kupeleka good morning Bulisti ya chikondi osanama ino ndi wani Wacha
Mbambande Ayyo rawende Nyimbo sezi zimenduzo na bazi hizo Sezi mazuroweza
Wambi
Okay mm. So tubuhibi kumbali yako be Kumbali ya mashows kuzomba yeah. Ama ina murani
Mashows Kwa su makaizi ama foka adi wambi Makaizi ndama foka wambi okay. Taina ya mashows na zayaga modo Taime na ina slice ya jasa na hidi bubo
Okay
Kwa hidi la baba
Mwondo slice
ya shukwa hidi Iye ndame nama meye sa masho kwa
mbili Paka ndaye kwa mbili nyo mbili
Asana rusa jina ndabanga daraja
Yaaa okay
Makaa zomba festival ya nchani
Mhmm
Chaka jiri yose majirika Makaa uti makaizi akulimbi ila umano bano bande yaa
Anakona kure ya ndama zo vila la
wana Mwondo jina domino Mashu wa majirika umano patali patali kwa mbili
Ah okay So Nyimbo nizimenezi
Nyimbo nizimenezi
Aba mubanga za nesi
School.
Mugona unaguzi sisi sogoreza hadi zimeanza mapunziro.
Kama sio mapunziro atabo gari
hapo. Ataka.
Mapunziro ataso. Sisi kama
zatakali.
Sisi na kazi sogoneza, zita sogoneza gari gari.
Mhm.
Sisi na sogoneza.
Aba baizi gari.
Yeah.
Okay, tungo sisi bila bangoni mautenga bina bila hapa, kuzi na ndugu zetu watu bwana Kremo.
Okay.
Kunte.
Yaman.
Aona kuti tu wale unabwino Arambune Koma ulemu Adi ulemu Ndofunika koma artisti Ngari weyo
Thanks brother man Thanks Mkandwa kazi Thanks sister
Kumbandi edi Okay Kome chino nakuti Aibo abidulize He is well talented Funi mwake mwarindani ndi think mungu yankirara mwangana time
out funi afuna lyo nemo rame funi Clement kuntembwe am Clement kuntembwe
Clement kuntembwe
lo Clement kuntesa uyo gira bomwe bose
o Clement kuntesa mupo all right
am Clement kuntembwe
Clement ah mande yo dafu my boss now all right
right
okay Ada Rukia Rukia sawo wa sadiki Dono kuti programu yake yomwe hii kabina programu ine atafuka le programu yake munopa ndefu safusa inongokaikira kuti programu yake ndomwe ino kabina yatayo utenga fika mojido wana kuti Rukia sawo wabene kwa sadiki akuti ndi mangofuna ndizio kuti John Chirembwe dafira kuti Nesuna kuziwa kundi Akufusa nifada Fana kada ufusa kwa hana mene Heri mwambiro uja Nesuna kuziwa ufusila inu Nesuna kuziwa ufusila Program ina yata ija Nesuna kuziwa
Chufuwa yodi nda yawala Kala uda ufusila blog club Yomenda yata ija
Atawa mwene
Okay Kwa sato kuda hata fila Sana fila kumula anje Zima mfila kumula mwula anje
Kumula fila kumula anje Adama mwala
Pili la mandela
Ya Pasanjika Rock
Ana fila kumula anje Ana fila kumula anje
Zopo po Okay Na kuri Comment na ba At Hey Fana and wacha Be Nde upide mkuna kuti Zina onda china wa Kwa manyama Harindi wacha be
kwa manyama kwa manyama ya thanks bro
musuke
ya kuteni kwa nkuso ndi
awori niyo ndi true
tau filane wambiri.
Alright.
Jamani.
30 minutes past today ndiyo nthawi tikunkabe nikutsindira shako mapeto petu wa program timeneyi ya Urban Music Top Show kumabe tukugeza ndi Cremo Kunte nyimbo kalaji inayotsalira
apa bafanzi file paper drama
paper kama kubiri
drama ya
fwemfwe
mhm 2019 imeneyo first single track inaliyo
okay defeat me now.
Film again, you'll be ass. Modesty, you still.
Kwa safari kwa mbili programmatic ya Urban Music Group Show kwa nabawa ili shari anguka 107.6 FM all the way from Zomba kwa naso wako zangu za magazi na kutifiru Zomba kutukutia glass music ya ball
wambili
asa pweke sile dredi alright kisa la buwedi mafusu wanga utsiri zenini kuti tunumu komenta apeni arafa na wadipo kwa mbili okay, when they are square, when Chojola, Zero,
Chojola, Mangoyes,
Concordia Mangoji. I want the Auntie Judy Gumpondas, the final already very talented name. The woman who had Tandizi,
wow,
so Labinori.
Much thanks.
I would tell Auntie Judy, I mean,
it was Auntie Judy.
I wonder, Santizo, Adi Ayupondi, I mean, you Adi.
Makosomo.
Ndoa zamina nimbira hapa. Akada kuda Santizo araibonda miliyo kwa ajili ya manyazi amine ya mazifira kuda mathao ndi.
Ni ya upandu ni ya upandu. Bila nimi peni.
Ni ya upanda kwa ndipo kesi kwa
mabe. Fire kwa mabe.
Akuzira na kusi.
Tiwo ndaliba sa fire.
Ndi I think mwajuko mwajuko no. Mkaidi kuti mwaibonda ndipo sa fire.
Ndipo ibonda kwa mbira. Abonda ndipo sa energy ibonda kuti. Amina wane nao azio.
Azwezo. Kwa mabe iwe ni munthu. Pakono kuchabe umatha kuona zofoka zawena. Chofoka chimene chona chimene panheme akra kuno kuchofuka chimino chona pakati pa uimba kumoko chindichani chimene mwina ina mwayo ngata kumva pakati lipano akhoza usintha kuti kodi feri ndifuro ileri
mangoje uimba mu mangoje of course kwambe sina khale ni nthawi yopanga
sina khale kwambe
guys
ah okay.
Kuna mwina can just say toni mabe ndizovuta
kwambe sizovuta
de cause leo ngali kuno kuti artist odi mwina amene kwambiri ndende Eugene ndi bandela amene kumamumva ni mmozi kwambiri
okay.
I don't know ngati sokuli ino taya kamoto kwambiri komano
komano kwa sofa bandela
kama ngamfika mmozi ndi mwina makanzi swa pushe kwambiri kuti at least akhale pangapo beti chakuda
yeah.
Kumfika
okay nyimbo zako zitagirako zuma zivenga za nyama to kwambiri mwina lidali dongoso limelo likoza nthawi mbuyo na kuti nyimbo zako umvera na nyama to akhaka pina amaye bambo achikulire
nyimbo zonzomvera lesi lo muta kuona mama utenga of course mina style
okay
flow ya lyrics twisting ikumakhala kuti mina ndi achinyamata koma no the content ikumakhala kuti ndi awina lesi
oh
ambiri kutaona zoni ndizongolimbikisa chanchani ndizoti olo nyimbo zonse zaliraso ndizina zake basi zongolimbikisa basi
are you sure
ndi nzoti alisa tamvera
ngurusisa nyamata
hayi sisa nyamata
zachikulu zoti kuza kulangiza zilipo
zilimo mmoso
ukumalangiza
kwambiri kwambiri
Kwa nubwa alibura chukulia naika ufuna rumba, muna, reggae
Sumalinga
kwenye zo?
of course ndi mazata ulinga lile kuma no mazwa be kuimba kujwa makhalo weko makhandi feel kuti aya passion yeah. Kwambi kuti newe ine ndi mavabu ndi ndikamba nga chawote so utakuimba lumba kuti usangalase winake kuma no iwe usakufila ndi nimona nga kuti spirit opanga chimene kufila kuma so chimene kufila cho chikhale mu level yoti wina lesa kamvira amve kukoma
all right yeah. So tiyeseredu apapa tuone kuti utenga munga ugawe pa reggae ndipo sa ndibita reggae baba ndifuna mungo mmeka freestyle
ka reggae
tuone kuti mkozo panga ndifuna afili makolo famba kwa mvera ina ndikuti ntha kunjako angona rocket but ba verse yake so are you ready for freestyle tingo mimi nga tema to baba ikuti 8 minutes past 10 ufabe ungo drop ka freestyle kuna kuti mageza ngudzona ku wrong
makolo afile ndi kale kuza makolo kwa mika ino kala ya okay ikala jeno basi ikala jeno
ngombe ali pose basi au mimi azifira uri mu ndalama makopi pali beso balance ino
ndalama zake zili all right all right
so are you ready for freestyle man
freestyle
all right chabira ladies and gentlemen ndi Cremo afuna drop a free style.
Hey yo, hey yo, album music, top show.
Acha. Freestyle. Nufika po, nufika po. Mkufila babale kumeneko. Abena niwezo voice. Acha. Ati kiunte klemo. Reggae, you know us. Acha. Ati panondi zomfe sachi son kona zikola malau sinto sisi de bwido wacho luka ndi wumpawi ata kugona ndi njala sito za gola ntengo ziko selile mwakale panopa ina sinta nyengo ina chifukwa cha maflaza kusowa malokal kuna masukule na kugona mawokal matenda ngosa yamba mbukuma za zanzipadal ina chifukwa cha mavuto mpaka na kuma zipadal kode osa taya ntima mbulongo sama taya wake like pafupike mso sete kuja mike mbule kusanga lenge ife kutipano tizavutike Watcha freestyle menye olympics sabe menye olympics osadura pili mpaka ite watcha yo ghetto youth ati uzikumbila utafika pena mutu uziweka olo utagona utakala stabu ayi weka uziziwona ndizo teka nzo savuta ndipo uzawona ati osamazi yanganila pansi komaso osaluza fokasi osafoka komapusha kaya nklasi poti wakusina kudu nasi ati osamayamba weka mwini kuziwonela pansi ukagwa kumapusha ndipo zikola pansi nesantima ofok pusha ni blaz yo hadwe gona pace kulake ndili mos fusa simbi pili anayambila pompa sizika na teka kana kala anafoka yesesa pusha mgini gati ntala wanafoka pinga njila molisa naone se kufoka wacha freestyle at big up kwa mafanza kuna mkochi wacha ati big up mafanza kumangochi sindi nkazi wakuti mumata kucheza chonchi big up lilanguka DJ Heaven makape alikutali olo ata wela 7 zivove yungu mtu rauri zivove
yo man
freestyle saduge vidi saduge zivove wacha ati Remington just dance a thing kona this session everybody should do ko wanza fi pay attention you know me ya se bad artist na this nation you know fi yes a man cause no man can take this alone cre fado vuto po sasa do paper 2 vika yombo yi pa this is the bava paper 2 music a listen po mandi ndimba ngo kala padu kujipa jimbo ena kumvela that's what me ya fi do music is a name pla from the other to the vien it is taking a me mind from the body to the brain in can't reach pana me river de me have to sing again me have to sing again that fire a few bena de wacha
Cremo Gunte on freestyle.
Hey yo, album music, top show.
People are so fire kwambiri.
Kwa
ndiji freestyle amwene. Wow, that's amazing amwene.
Thanks, brother man.
Hey, fura mazira amwene. Kukusi.
Masi ni mazio. Mazio.
Wow, baizeni.
Baizeni.
All right, mega litema tuwa baba. Yankagare kumabe muna kwa fanzi mene hili yetu wano. Fapali fanzi na mene kufira wanita yamba. Muna kwa fanzi ngati mene uwa uzo randi. Kimene hili kukusi kwa kwa sofa.
Okay, baba ndi. Tuzangu limbiki. Sikwambi ndi kambe muna ni upcoming artist. Awene na pushe staff kwambi. Pusha. Chwe yamba kwambi kuhika mulungu baso golo. Ya. Makazi utandiza kwambi.
Ya.
Sasa yanganila sopa ansiso.
Okay.
Ya.
Wow.
Yeah, yeah, bossy.
So, kuma beri ngona motenga siri zaba motenga ngambi zedi. Awa ndi Baba Koli adi Baba Koli kwa mnyama. Woda fana wali bogo mbili mokuti takufira. Mafanza nyo anita bineo.
Fira magaezi.
Alright. Adi akuyankula mbamba andi amineo. Timpe za murani.
Ya. Yeah.
Asa na joge apange linki. Na kumasa ime ndi giveni. Zindu waza kwa mbili. Mani heveni. Tikukupe mpani.
Wacha wacha.
Wacha wapie mparu. Li giveni lwe mba dance.
Given. Amine yo tikaru li kweka. Kupia zoda kufira babu.
Ndipo 100
day. Amina solo ndewdi yo akumunzi wa sobino. Ndewdi ya mwasa tukuli kremo. Ndipo. Ndisi yaso matiti wa zababu. Mene mga da. Makai zanga di bezi.
Mhmm. Awa na umari. Umari IC.
Ya. Umari.
Hara se umu wakwana. Awa sikuwa boy weyo.
Thanks a lot Blader man.
Na urelo.
Makwana bwana umari.
Adi umari milira.
Fire. Awamalo mwe wa
mina. Awa sa sikuwa boy umari mwe. Aruma di milira.
Sikuwa mwambiri right. Bwana umari.
So na uruze number ya kumasu ma username of media platforms.
Ok, ndio ndia mini phone number. Ndibitika 09. Ma 9 awiri. 39 ma 0 awiri 751 ma 9 awiri 39 ma 0 awiri 751 ya yeah. Ndio mimi bwana bisa ma text WhatsApp
mbona all right mbona ngo bwana sokumaliza kungeni kuma slow ti invest mbona bwana lembe bwana number
okay 0 ma 9 awiri 39 ma 0 awiri 751
mbamba nde
yeah, man.
So maize lemo
Facebook ndendi Kremo Kyunte C-L-E-M-O-L-E C-L-E-M-O-L-E Kyunte ndendi Q-N-T-E
Alright
Ndendi wa Facebook, TikTok, Instagram Muka wade mwondibeza babo Page iso ndi Kremo Kyunte mwe
Okay
Ijeru bosi
Alright, ndawana wade mwondibula ndawa liendo
Ya
Mwina angu wasaka gunde jabe Ya liendo wala ndike mwondibula ndawana wade Amazungu wa nchika mera mu studio muno Pana mnibanji
Tibuina ya nuna
Tibuina Ile zina mwana nani bachi?
Loland Nchinyira
Loland Nchinyira
Ya
yeah. Wow Matama kisa gimbo daonaru
Eee
Paka na mausa drone ndati ewa Kwa jimira atata mwenye ito okay? So ino mbapaka zorani
Okay nao Baba rubanga nesi ngomwe
mm-hmm.
Maso ni mbapanga za electronics
Hmm.
Ngarukonza ma TV ubanga buti ma PC
wow
yeah so numapanga so maso numapanga so ma instrumento
ndine oh, producer ndito
yeah
kodi
sure di
mora wa mwini dati isti wano
ndivu kwa mbili
sana kambe kodi biti mimi ada muda mpangiraru
Ziwa yeye
Okay
Ama pwegeza
Ama pwegeza Baiza Ama no Zafaa kwa mbili Bwana Rolandi
Yeah
Ndakufi ya rudumu na pusha bwana hawa
Okay
So inu yuba Facebook umabeza nda Zina ulija
Wolfman So ndima zuiga ndi zina uli Wolfman
Wolfman
Yeah Wolfman nchinyina
Okay Ndudi yuwe mbu mtuhubeza ni
Jilombo Wolfman wange jilombo
Ndipo dabwa nazore Wolf Wolfman Mabe ya mwene Wishing all the best man Ndakufi ya mbili
Thanks and do it
Alright, so Kremo.
Yeah, man.
Ndanyaji ya wambi wili ni muna bwira wano.
Nesa takto
goza kwa mbili.
Kwa mbili.
Nzo beba kumajiza kwa lantako drali. Mwa kumbugia ni hame ya daba Rui Jimzen.
Rui Jimzen. So mba saidi.
Hame ya na bwira asifano vande. Ndi mwa kukoma. Antako drali mwa wabwira wano.
Rui Jimzen doa hadi.
Edi. Ndi mwa kundi kwa nzano umauze kwa kwa WhatsApp uri. Kumafika uli languka ku.
Kumafika uli
languka. So ndi kwa mwa kujuko kayae. Ya uli alinze baas.
Wambiri.
So disi ya njimbo ya pano. Kumabe. Kashiki na so the best man.
Thanks a lot.
Nda kufene kwa mbiri.
Mabale na kwa kumbu sava shout out na ngona kwa message. Na
ize guy. Yes. Good. Ndi kwa zonade. Right. Ye. Mashara out.
Tuwene adibege mashara out.
Dipo live.
Anoda nda ula.
Oso ipu. Dipo. Tinaza.
Yamba na ndia. Ok. Shout out yamba. Fire kwa mabladers. Onse. Kwa mbiri yambe ndi Wolfman ondi pusha Wolfman ni shout out kwa TJ Heaven Shout out kwa mabladers ajina Ali Kyunte mwene kwa somba side ajina Nospa Planta ajina Sly K ajina Bakuba Yaman yeah, Mabali naso ya medabula nao kundo tenda ajina Luano Ajina Mbondo ina aga ajina Chizwi sano Mlandusi ma shout out Mafanzi ina mene mkufila aso nose mkale kudi mkufila But mabali osa mene mkama kome nsabu wabu Shout out Osa wow. Wala ubanga follow page Kremo Kyunte Kama so MDAP Strander ya, ntani wazodi ya mpe promoter on MDAP Strander Na wangaso seji MDAP Strander ekhaya lethu kulumikisa nabo bo.
Yeah. Wow, that's cool, man. All right, thanks and ndoje de wan bibona bwera man.
Thanks man, tatokoza.
Makwana Cremo.
Police kufika man.
All right, jibele jibele mo. Yes and Cremo. Nelino pa 15 January 2025. My name is DJ Evan. Thanks for being here.
Big man, nare na mangidwa. Limaseni na waka kuzidwa. Na waka tundu ya nalivo bedwa. Sinapangisa ose kutengedwa. Mama mwona njito kutaka dalila kampan. Pano wango kala moyo wako liba mpanpan. Wakazi sandizo futa libile tumpamba. Mama mwona na mutawali ni mwana kanatan. Uke mwona kumua.
Kwa shere tuwa kupika ni na osu beku uliku nsi kwa hali mubande wa